ngiwela phansi ngikwazi ubuyela kuwe kanti unjani, unjani. Ifuna kuqhubeke nova wayo khula inhliziyo, inhliziyo eyami, eyami. Inyembezi sami ziwela phansi ngikwazi ubuyela kuwe kanti unjani, unjani. Ifuna kuqhubeke nova wayo khula inhliziyo, inhliziyo eyami.
Watela, watela, watela konke. Angenzanga, nenzanga ngamaphonge. Watela, watela, watela konke. Angenzanga, nenzanga ngamaphonge. Italo nikolele.
Nikolele.
Yazi sikonite.
Nikolele.
Italo nikolele.
Nikolele.
Yazi.
Liyaphelelwa, liyaphelelwa.